Hosanna. 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 Omukwano gwo gwankubadda nnyo ne zimanyiyo baba ebiwooli nze mbeere nonno nga zuwa mukwano gw'obampiteku baby joli bangi balwana okukyusa naye nabigana bingi bye bangamba nti tonsana naye nabigana kusaba gwe kyatule kyo njagala bali tubawummule mukwano tugusakule bwe tusaba katonda agulungamye osaana kirabi osaana osaana baby osaana olina omubiri ogukonda okuzama olw'omukwano gwo baby nwana kwagala kufa baby wange omukwano gwo gwankubadda njagala ombeere kumpi wano yegwe gwe ndaba mu future yange kwagala kufa baby wange omukwano gwo gwankubadda njagala ombeere kumpi wano yegwe gwe ndaba mu future yange. You're the reason to why I'm in love. If you couldn't, you'd not be out. Wagala sirina wundira, cause your love is enough to me. Wagala baby byadala, asima mulavo zamula. Ulida mulizo tuse mubi wawono, panango nzitai. Mukwano mungi ngate muzitotia, zesi kulimbo menyai. Hosanna kirabi hosanna. Hosanna baby hosanna. Olina omubiri ogugonda okuzama olw'omukwano gwo baby nwana kwagala kufa baby wange omukwano gwo gwankubadda njagala ombeere kumpi wano yegwe gwe ndaba mu future yange kwagala kufa baby wange omukwano gwo gwankubadda njagala ombeere kumpi wano yegwe gwe ndaba mu future yange.